Hey yo V, what's your monkey calling on your chronometer? Now we hit the day when it's out. To voucher. Pew pew.
Baby Puella, baby Puella, baby Puella, vanza kova ma Puella. Nati Puella, nati Puella, nati Puella, vanza kova ma Puella. Baby Puella, baby Puella, baby Puella, vanza kova ma Puella. Baby Puella, baby Puella, baby Puella, vanza kova ma Puella.
Baby Puella, osambela kuba nzako ni kuire koma timpo ukati abani bako. Initiative shall never be dirty. We use your plan to get what you want. We are good in bribing vouchers are linking. I don't claim to be king. I smoke to make a girl to be a queen. So make a team between the footy move vernacular. All those are here, we are in the same area. So ni wangati wapela na tikwela. Ngati mulizali kutafingi na mikwila. Muzale mokamba tabe ati tuwali chula. Ka inge for kids anasafuka kudala. Zee flesh alindila na pimpingi ya mahala. Obvious mwa imbela pali msampu ya mipola. Pano petilili boy kuli na wafana. Wai kumbo chintana chintana malizwana. Kachaya one poo ati baby na kwana. Mon maki mankwila na mafela.
Baby Puella, baby Puella, baby Puella, vanza kova ma Puella. Nati Puella, nati Puella, nati Puella, vanza kova ma Puella. Baby Puella, baby Puella, baby Puella, vanza kova ma Puella. Baby Puella, baby Puella, baby Puella, vanza kova ma Puella.
BABY Puella, ndi wamene ni mafela. Kulipe wina wachikwela. Highway kieko chikwela. Gana kwenye tatokela. Leta chape chimuzela. Kazi wa mfumu yuma. Bright army ukumu. Kulipe ni mkatulumu. Baby kwena ebumu. Mama Puella na wanzako leka cheba. Kukweko nyanganyisa na tako leka teni kwileko. Mana kazi ni big nyashi. Moni makifa katansi la
Muna mamunda. Bafi banda muna bafe. Manisa misa baba batia bani teste. Bona miziki kuna kuna birthday. The rest is mistaken identity inge SP. Kono enge kajoko virimba vika taka. Na vika shakutu kanjia kuna kanitaka. Kutuwa fela jet black. Sia virimba kapa micha. Kafela baku kola ote calls. Kutuwa mupale zuku utuwa mazieni ulezi after kutuwa. Kuruna kwanu kwana mwesi lilela. Chali mela fela ela mwesi timela. Kuruna kwanu kwana mweni zimela. Akuma pula mwavinela mwamalivela. Magelo fulu fulu. Si ulu kwanu kwa saiti inge tumbulu mbulu. Kateku kiku vina fela. Kwanu kwa utila kuna kui koteka bululu. Nitambeke kachwala kao. Kuruna kwanu ni watani kukiseli
njo. Okay, drama down ni presenta baby Puella. Banza kova ma Puella. Bati uka Puella osa lete chechi Puella. When I see you look different, psychological perfect. Jiwe qualification, yokala na mayo wa legend. Bambilu umu wali fake, no onda ina lilicha be different. Ina pita time uyo kuja vintu papa super plate. Skew na katia, bambili vama funache kuchandia. Pele na pita, ono na pata ni masiete mkini. Kona kuhusia, uyo dipone na guliva nepanchanga. Soko uyenda yellow, baka mpaka lindu wa sigale. Bamba neji lengwa zubo hulu.
Iyo double deka Kimali hakumvela mushe iwe Baby girl come come my way. Nikulangize ko life yanga. Nikucha introduce na kubanzanga. Mamuna wachikatandine Wela uchilinge na mamwine. Mamuna wachikatandine Wela uchilinge na mamwine.
Desire tricks. Baby Puella, vanza kova ma Puella. Nika sowela mazali vena wafula na kufula. Cause I'm the ruler.
kula Shimoto kanso tula Si ija ya bakash but nitiba tebi mula Will you take it or leave it? Mabomu mixa freeze it Ilavu vama secret Fobi sama vama secret Will you take it or leave it? Mabomu mixa freeze it Ilavu vama secret Fobi sama vama secret
Spagaje Nilite pa haiku na di baby buela Baza kwa wama buela na kuyende wezo Mebola njitana, jilibu ya kona Tuze ya mulafu ifunika iwe jeni Chikwondi si masobela, chikwondi ni mahapele Sofutika zanda, haitempu ni tania la choku toba June is kuna katempa kamagwa Nipase kwa makini sekule kwa mutima Diwa wachi mwecho ni sekesa jail Moni makini kekelo kapwanji akaso
The beast on the beat.